Fresh out from NigerRemix.com.
Radix.
Kusebenzekile kulonyaka kuloti semba sina siyomdlela emakhaya nabahlobo bethu kusebenzekile kulonyaka kuloti semba sina siyomdlela emakhaya nabahlobo bethu
Scanning a countdown. How see Dina Manokavin? Sitcheleles Yakasin. Plazi Winili Rapi. And he's smelling a lot shadingi. Utumamani. So we see you seven colors. Hunger. Sang is you cherry no custard. See the picnic a peg vili. Mina nom deni wami. Exami buyi leva seat. Loti sembuzo bamnandi. Uyaziwe mzala kulonyaka ozoqala mfuna sijubalale sigcwala amathafa lempili ngeyethu ungalingo nanasi ugadi moya emibe ngakulingo sathane
asiseni inkomo sibase nomlilo sibhaka amakheke Ngokelu kisi musi Impahle zinja Skesi bebahle Ukisi musi Aswise ninkomo Base nomlilo Spaga makeke Sipa nenge zipo Sega matafula Ukisi musi Ukisi musi Ukisi musi
Tito samandla mdalu ezulu nomhlaba Seziningi hlobo asithatha Itempeli lakhe nabantwana Sacela usigcine sikhule sibe badala Mina ugogo washo ngisasemncinci Wathi mntana mkhulu uzuberishi Sengiphethe imoto edilikama switi Imoto enkulu engakimesedisi My bululu, my sweetheart is tanda Sithi shwi ekhaya, kissimuzi ekhaya Funa ukuyokwazi isekhaya Ugodisi ubaphekele sanda
Asiseni inkomo
Fresh
out from Nigeria.